SBS Radio.
dowladda Australia ayaa albaabada u xidhay xabsiga Moribonon la yiraahdo ee magaalada Melbourne ku yaala kadib 40 sano oo xabsigaasi uu jiray. Dadkii halkaasi ku xirnaana goobo kale ayaa iyagu loo qaaday oo xabsiya. Wasiirka arrimaha socdaalka David Coleman ayaa waxa uu isagu sheegay in xukuumadda federaalka siyaasadaheeda dhanka socdaalka ay aadka u adka inay tahay haatan kuwa aad iyo aad loogu ammaanayo oo mahadeeda la helay.
We have got the Australian borders under control, and as a consequence of that, the flow of boats has stopped. As a consequence of that, we're able to close those.
Waxaanu haysanaa xuduudka waddanka Australia oo isagu kontaroolan, iyadoo taasina ay tahay tallaabooyinkaasi natiijo ka timid tii ay ku istaagtay doomihii isdaba socday. Iyadoo taasina ay natiijo u tahay in haatan awood loo helay in la xiro xarumahaasi xabsiyada ah. Sida daraadeed 10,000 oo qof oo xabsiga ku jiray July 2013 ayaa haatan kaliya waxaa ka soo hadhay 1,200. Sida daraadeed waxa arintani ay tahay dhimid aad u weyn oo la dhimay dadka halkaasi ku xiran, sababtuna ay tahay in doomihii ay istaageen. Isbahaysiga dowladda haatan ka taliya ayaa sidoo kaleetee waxa ay xidhi doonaan goobta xabsiga aadka loo adkeeyey ee Blacksland ku taala Sydney ee loo yaqaano xabsiga Villa Wood, iyadoo sanadkan dabayaaqadiisa la xidhi doono, taasoo markaana u kaydin doonta 500,000 lacag dhan waddanka Australia. Labadaasi xabsi ayaa waxa iyagu ahaayeen xabsiya aad cabashooyin u imanaysay oo dadku markaasina ay halkaasi cuntada uga soomayeen mudaharaadyo fara badan laga dhigi jiray. Sanadiina dhaaftay dabayaaqadeedii ayaa waxaa ku jiray xabsiga Mirabana la yiraahdo ee Melbourne ku yaala 107 raga, iyada oo ay sidoo kaleetana Villa Woodna dad gaadhaya 500 ay ku jireen. Waaxda wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ay tiri in dadka halkaasi ku sugnaa ay u badnaayeen dadka iyagu ka soo jeeda waddamada Iran, New Zealand iyo sidoo kaleete waddanka Vietnam. Xidhitaanka goobahan haatan la xidhayo ayaa mar hore waxaa lagu baaqay 2016, iyadoo ay ahayd in muddo 2 sano gudahooda lagu xiro. Ninka ugu magacaabana mucaaradka wasiirka arrimaha socdaalka Shane Newman ayaa isagu waxa uu sheegay in dawladdu ay ku fashilantay in ay fuliso waqtiyadii ay qabsatay xidhitaanka xabsiyadaasi. Isagoo hadlayana waxa uu yiri,
"This is all news. These things were announced years ago."
Kani waa war duuga. Tani waxa ay ahayd mid lagu dhawaaqay sannado hore oo la soo dhaafay. Mustadaatana waxa uu sugayaa in dhabarka laga dharbaaxo si uu u fuliyo waqtiga uu qabsaday ee uu ku fashilmay. Blacksland xidhitaankiisu sannadkan ayaa loo qoondeeyey, balse Moribonon waxa ay ahayd in la xidho sannadkii na soo dhaafay. Weliba bilowgiisii in la xidho, taasina ay ka dhigan tahay dowladdu inay ku fashilantay in ay ka soo baxdo go'aankaasi. Isbahaysiga arrimaha qaxootiga ayaa sidoo kaleeta waxay soo saareen warbixin ay hoos ugu dhigayaan dowladda baaqa ay ku baaqday inay xidhayso xabsiyadaasi, iyadoo ku magacowday qorshe isagu gudamaran. Afhayeenka isbahaysigaasi arrimaha qaxootiga Lan Rintel ayaa isagu waxa uu yidhi baaqitaankani waxa uu yahay mid aan macno ku dheehnayn, iyadoo sidoo kaleeta dowladdu ay furtay xabsiyo kaleete oo ku yaala goobta Yonga Hill la yiraahdo ee Western Australia ku taala iyo xabsi kale oo Melbourne ku yaala. Rentel ayaa sidoo kaleeta waxa uu sheegay inayna jirin wax dhimisa oo dhanka tirada ah dadka iyagu halkaasi ku xidhna, isagoo sheegay in bishii November 2018 dadka ku jiray halkaasi 544 qof ay ahaayeen, iyadoo taasina ay kor uga soo kacday 1 sano gudihii iyadoo oo ahayd 505 kaliya. Shabakada SBS qaybteeda wararka ayaa waxa ay la xidhiidhay waaxda arrimaha gudaha si arintaasi mas'uulkaasi Rental oo afayeen u ah isbahaysiga arrimaha qaxootiga ay uga jawaabto. Moshim Mugadam oo ka socota xarunta dadka magangelyadoonka ah ayaa waxa ay tiri dadka hadaba in loo qaado goob xabsiya oo goob kale la geeyo taasi ma aha wax xal ah oo wax ku oola, ayay tiri haweenidaasi. Tani waxa ay ahayd mid si adag yaab u keentay. Waxaanu filaynay dadka halkaasi xarumaha ku xidhnaa in loo qaadi doono xabsiyo kaleete. Waxaan filayaa sida ay u muuqato dadka oo loo qaado xabsi inta laga qaado xabsi kale la geeyo in aynan ahayn markaasi xal loo helay dhibaato jirtay. Dowladda ayaa dhankeeda waxa ay isku dayaysaa inay hoos u dhigto eedeymo kaleeto kaga imanayay sharci ka qaadida ama jinsiyad ka xayuubinta ay kula dhaqaaqday ninka la yidhaahdo Neil Prakash. Wasiirka arrimaha gudaha Peter Dutton ayaa isagu waxa uu sheegay Prakash in uusan ahayn nin isagu wadan la'aana ee uu yahay nin laba jinsiyad haysta. Isagoo hadlayana waxa uu yiri,
based on all of the intricate detail and fact of this particular matter is that Mr. Prakash is by operation of law a citizen of Fiji.
Ila oo la xiganayo tafaasiisha aadka u adag ee jira iyo xaqiiqada ay tani tahay si gaar ah ninka Prakash la yiraahdo marka arrimaha qaanuunka la milicsado in uu isagu yahay nin muwaadin oo ka soo jeeda Fiji ayuu yiri. Dadka Fijiyaankana arintaasi mar hore ayaa loo sheegay lala socodsiiyay annaga oo wiil la shaqeynayna arintana si wanaagsan xiriirkeeda u sii wadayna. Bas dhanka kale tee madaxa waaxda socdaalka ee waddanka Fiji Nimanji Fonowaka ayaa waxa uu u sheegay wargeyska la yiraahdo The Fiji Sun in Neil Prakash uu ka mid ahayn muwaadiniinta waddanka Fiji, taasoo ka dhigan markaasi haddii Australia ay ninkaasi Prakash sharciga ka xayuubiso in ay ka dhigayso nin isagu wadan la'aana, taasoo markaana ka reeban sharciga Australia. Qofka haddii laga xayuubiyo jinsiyadda Australia uusan markaasna ka dhignaanayo nin wadan la'aana, in arrintaasi aynan dhici karin.
sbs.com.au